Foto no gas e didi do lenyol bandirabe o ngi'a no goddo gorko wali hippi redu o nyami pide o yari pide diga wiibe den habaru dun idun taye der deftere Luka paslul sappo diga aya shappande didi ko no gas e jowi ko shappande didi e jowi o ngi'a no o wa'i o yari piide kallude kallude diga wiibe modibbe mawbe dido ngi'imo shali deftere wi en non wobbe ma ngi'imo doggi shali hambe hollobe ko e mabbe hambe be andube Allah hambe be tokkobe hambe be tokki kita kazamanu Musa be doggi sai goddo wari ha taymu mi meedi no jamki on iri ki jamki ballimu wo inanimo bandu hoshimo yoyimo do babba mudu yarimo ha wongowro hoshi yobi godde cede wi un sulanamu to mi jamo i o gaddo dum hanko na ummo den don sare na ummo gondon wuro i benni doggube moy woni mo mako mi tabbitini on noto to bi on ballutudo mo woni mo mako non bo enem ballutudo en hanko woni yeeso almasihu hanko wari yari bone gan enen hanko bo woni ballutudo e ngol ekkitol e mba hebuki ngol banono nden e mba em beida hebuki wongol ekkitol e der dum habaru kollungol enen tokkobe haani ngiden yimbe haani balliten yimbe ko yimbe ngoni der fu ngiden waywaybe ballitembe banono haani nden jomirawo irara iri dum don gikku e nyande goyo yoba ko moye ngenaari mudum boddum